by the government of Kenya.
Yes.
And as a minister of the gospel,
oh, yes.
I now
yes.
pronounce
yes.
you
yes.
man and wife. Yes.
Safari yetu, mimi na wewe, tumeianza kwa tabasamu. Zawadi yangu niliyopewa na Mungu, wewe ndo mboni yangu baby, kukulinda ni wajibu, na mimi nakuahidi nitailinda ndoa yetu. Usiwe na choyo, uwaenze ndugu zangu, mame ni mameyo, na kuenza we mchangu, baba ni babayo. Tumesha kuwa kama ndugu, hata wako moyo, nitakulinda kwa marungu. You are my apple baby, na kuenza saini. Leo ni siku yetu, ya kula ya mini. You are my apple baby, na kuenza saini. Leo ni siku yetu, ya kula ya mini.
Ni wewe tu, ni wewe tu, ni wewe tu, ni wewe tu.
Kudra za Mungu zijae, na watoto tule, kama nithiki ya mara, nitabaki na awe. Kudra za Mungu zijae, na watoto tule, kama nithiki ya mara, nitabaki na awe.
Tupendane, mpaka tuanze kufanana. Wewe ndo chaguo la moyo wangu, zawadi nilopewa na Mungu.
Ni Mungu kanipa.
nililoba.